Itikeri ikmziki.com.
Mwanzo mwisho. Osh. 45 to kikosa mba chafu. 45 to kikosa mba chafu. Kwa masira na mademu cha enzia. Tuenja mpio. Touch and die. Eukawa. Mwanzo mwisho. Watu wabaya. 45 to kikosa mba chafu. 45 to kikosa mba chafu. Foot the five record, and Kwashima. Osh, official music, and Bandisha. Osh. Easy, official music. Bado. Twitter, Bado.
Official music, baby.
IKMZiki.com. MBM. Kilo. Bado. Official music. Twitter. Easy. Apa ni wapi? Na South Africa, apa ni wapi, na Dubai, apa ni wapi, apa na Canada, apa ni wapi, apa na Uswisi, apa ni wapi, tunatoka wapi, tunaenda wapi. Mwanzo mwisho, etabatia, epikwetia, umeme, kwa kopa, osh. Tutia. Apa ni wapi? Tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Kila mtu ana ndoto. Hata mimi na ndoto. Wasi mpaka watoto. Lazima tuwe na ndoto. Nilipokuwa katoto nilikuwa na ndoto. Majuzi captain kapata changamoto. Haiwezi kuti kumpe inawezekana MC bwana kijana. Ndoto bado ina maana. Bila kutimia nilichokipanga jana. Akijatimia pia kwa sababu nania. Bado naiona njia. Bado nasonga bila kuchoka. Beke na kitu dere vishoka. Mkononi na pingu na boskuto. Najingata mwenyewe kama game la nyoka. Na kwenye mafanikio viti na ikos. Hilo mwazi masikio kalimpa mikos. Nafanya makadirio bajeti haitoshi. Toma na sinafagio kichwa mimosh. Nikishika maiki napandisha kisha. Nikiwasha kosh nafuta picha. Mina mabalos. Soma nko dunia mzima nafuta machos. Wabisha mentia kapote ya kimonjisa kod. Pate sote bado tunajiulisa. Nikiwasa inaumisa. Na kila siku toke ipaka kiza kina inkia. Mini kila madawa na pagiawa. Mina isi na inkiza power so power. Uchizi ukechangane na pobeza squeezy. Tunasisi. Pukuza falu unelikasema itosh. Pukuza mibake, pukuza mimosh. Nazipige kasi kesho tuishi kibos. Nafuta machos. Wabisho metakulia wana. Na kesho tutafatia. Tuche. Misipete gima nena kwa. Na lauri misipete gima nena kwa. Kuteleza misipete gima nena kwa. Nataka nene mwenye. Alabama nataka nene mwenye. Weka sola nataka nene mwenye. Okisha misi nataka nene mwenye. Misipete gima nena kwa. Pio wani. Misipete gima nena kwa. Pio tete. Misipete gima nena kwa. Pio wana. Nataka nene mwenye. Wana kwa nani kubad. So come on, if I give you a when I tell my name, if I can body, scarcode in a soap. So come on, and see if you have to go. Osh. So come on, to see if you have to go. When I try to be a, when I cannot to fight, but I, maybe I'll just say Shanghai. bado na wasabai. Hata pale jikwa ukijikwa kulupuka kishuja. Wameka kwenye masha bishawishi kibao tukinasia. Egari laya ekarakatia na kibobo mkoba mwanzo mwisho. Osh, 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 osh. Tafutaji South Africa eko ni haba usio. Osh, mwanzo mwisho. Emansiasi. Eyompo, epugu, eko ni haba usio. Namba hii za manati ovyo ovyo zipatu wengi wao wakompele kila kata. Woni wengi namba bii namba si. Mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho. Kiluzi kilo, 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 kilo. Nagula ni kila kitu ni biashatu. Baka suna kila kitu ni biashatu. Kila kitu ni biashatu. Baka goba kila kitu ni biashatu. Kila kitu ni biashatu. Wabishu baka muziki ni biashatu. Sikuisi baka vishatu ni biashatu. Nashanka baka dini ni biashatu. Kila kitu ni biashatu. Kila kitu ni biashatu. Kila kitu ni biashatu. Kala kata kila kitu ni biashatu. Wabishu baka muziki ni biashatu. Sikuisi baka madawa ni biashatu. Baka buju kila kitu ni biashatu. Bagamoyo kila kitu ni biashatu. Na kitunda kila kitu ni biashatu. Mikocheni kila kitu ni biashatu. Na Masaki kila kitu ni biashatu. Na kama imekiroa, haimake sense. Wana tuchola tumepaga vacations. Atucholeki, atuelezeki, sueleweki. Toma na samtem kinyonge, samtem kibos. Mapicha kiba o misbadilishi pos. Wana maitini mwimpie masosia. Wajui wado nipo kwenye chos. Na story se wana shambari panda veyazi ya kavuna almasi. Sijitaki, na chotaka kusikia. Ukipanta nyavu utavuna samaki. Kama ukipanta pegu utavuna. Na kila mchuma janka takula na wakuao. Na interest baka siku nazi. Bando na soma kiasi baka chai. Wacha tuwana chala suya ya satoni. Ni bando na kanyagia swahili ni baka. Wana tuisawa utu kisa tunashina ukidike. Sibola tunune. Kisa dola dola miya mchumba kani kimpia. Mina juti ya kajichenka nesia. Kisa sinatamia. Mina pige moyo konte. We umeme na vizia na vizia na umpa munku. Sometime dunia na unachunku. Nisha juwa sola zima wina mkita kacha ufunku. Tuche, wachino mabegia, hilawa mabegia. Temeke mabegia, DSM mabegia. Bala mabegia, visiwa ni mabegia. Tisi mabegia, dunia kichwa. Kichwa ni wadudu ananyevua. Binadamu si mabudu wanyote umefua. Sina wasi wasi. Asala uamini kupese makela. Una chela suya setoni. Swahili ni kamaji. Una tisala utukisa tunashina ukitike. Simola tununeke. Kila kitu ni biashatu. Kila kitu ni biashatu. We official kila kitu ni biashatu. We machupa kila kitu ni biashatu. We mkoba kila kitu ni biashatu. Alabama kila kitu ni biashatu. Kila kitu ni biashatu. Kila kitu ni biashatu. Mabisha na sakadu. Maunia na sakadu. Machizia na sakadu. Zolanto na sakadu. Nachuya na sakadu. Mwamede na sakadu. Natantabamba na sakadu. Nachuka na sakadu. Bagala na sakadu. South Africa na sakadu. Wakizipata na tuya na tukitike. Mabisha na tuya na tukitike. Hona tuya na tukitike. Hona tuya. Iskifwani, Ariantu, Ariantu, Jangwani, Bichi, Whitey, Sandy, Whitey, Sandy, Whitey, Sandy, Mwento, Miondoko, Hush, 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 Hush. What's on with you? 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 What the fuck do Kiko Saba? What the fuck do? What the? What the fuck do Kiko Saba Chapo? Jan Champion! Jan Champion! Ekoni Abasio! Passo Passio! Kakulu sio Chewa sio Janjampio Osh, osh, osh F45 record F45 record Machisi kibao Washamba kibao Sanctuary, MMS, young Quere. Sanctuary, MMS, you. Captain, Sanctuary, MMS, you. Captain, make him Sanctuary, MMS, you. Bagamoyam, Sanctuary, MMS, young Quere. Sanctuary, MMS, young Quere. Sanctuary, MMS, young Quere. Bagamoyo, Sanctuary, MMS, you. Mulanchuela. Mulanchuela. Pitoria, Mulanchuela. Cape Town, Mulanchuela. Isio é Kakulu Aina Fagiliena Isio Kuni mwa mke kima kuri kukusema kwe Nisioga pegu fanya kisa nago pakufe Mwakina nanchuela sudu gusengu wa kwe Kipande shamua kimeza mishame Kimeza Soke saka nana bakare tajema Mesina jema siwa siku tumbo kisa Natambo kisima ta tunanya atakisa niso utani kosa Chati fagiri Wemkoma piga iyo wa shamba na zugu kia nime wasukia Wajinka na tushubila sababu wana kukojea wanidai Baka salim wana nitumia sisha mkani Sami niki sashimiki Sifinkia iwezekani kwa kiliza kumwenyewe Mimola nilewe kisa na ishikiza Mumba mungu waona mumba shetani Messi was a cosala, was a suolo ni rea. Jam duri la iwe kinaposo. Fimo ne kwa da soma na onteko fama pema na onta usama dao niki wasana. Ando si amini tote, chafuza kwenye kinze mekonda chini. Tote kisa maisha ki maskini. Tuma nasi ya na boko chaini ni katares kasuba. Kafagia kapigwa mika. Kapigwa mika. Pata kasi, pegia kasi, kiwa kasi Baati ya mwenzio, silari ya lako wasi Maka mapolisi, majambasi Bande tunapenda pegu kiankasi Tupake madini kweli, tupate madini Tufanye biashara se, kila mtu hamsini Tupige story se, majukuta nini Nini kifale, umane kwa charisi nini Mine kwenye kwele tu Usiala tuku pigia pigia misele tu Maskani makele tu Unigan kwese kwa singan Tunafuta matembele tu Wani waki namba B namba C Namba D namba EF Chef chef namba A zamanat Ofye ofye sipat weki wa Kela kat Bado na gazabu Leo tena puza Kishina otebu kitu kidogo na kuza Tupenji talabu Situ na buluza Okine maluza When quare Etemeke, Ayonko, Mpagia, Msasani, Egulani, Mwanzo Mwisho, Kutuchi, Tegeta, Ebunju, Egompelo, Epadisi, Osh, Ewesi Saidi, Egalilaya, Efiluzi Kido, Washamba nacheza chula kiwanjani tunajua Kala kati tunakwenda na wakati mchezano Sada pete mwapu meki meki kama mkangano Washamba na chalazia wanajitaba na tano Twitter now, Twitter now. What champagne gave me fun of us? What Twitter gave me fun of Twitter? What champagne gave me fun of? Now all my summaries, me pongo summa to miss. Hold up with the west, rappelling as matches. Me na pongo zouches. The kill now to buskers, me na pichantes. Sanctuary, me miss you, quare. Sanctuary, me miss you, quare. Push, 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 push. Now 45 day Cody. Official music key. Hey, 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 hey. And what's your mission? Hey, 45, 45.
Skifani wena malungu ya bono ya funa. Ufuna ni wena ya funa ufuni.
Sige okasa. Wewe, 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 wewe.
Sige la miwa.
Natano.
Koto yos, fue puro.
Natano.
Who upon our bunny, 45 Nam Sanje, 290. Amba na ubani. Nam Sanje, 290. Nam Sanje. 45 to kikos namba chapu. 45 to kikos namba chapu. Nam Sanje, 290. Nam Sanje, 290. Osh, osh, osh. Awe, awe. Oza, oza, oza. Osh. Kakuru, Skifani.
Chule, wewe buyo. Wewe.
Mandazi, 45
kwa
mnacheza chula tu. Washamba kibao tunajua.
Sije huko.